Manu Payas, Wapi Clinton na Dorcas, kutoka Bamba hadi Rabaibuni maskani. Hapa, 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 hapa.
Joyo joyo mujenisie, joyo joyo yulangira. Joyo joyo mujenisie, joyo joyo yulangira. Karibu mji wa raha Rabai, Clintoni anakuhala kihalali, Baba Samueli katana na mama wasi, Dorcas kuna mutunza msiende wasi, Mama Naomi na baba Negwangao, Hokerani mkaza mwanangire nyumbani. Clintoni na Dorcas, Manza soma na Jerry manangananga. Upegeni jere jere, Minorero sena mutalunganywa. Clintoni na Dorcas, Manza soma na Jerry manangananga. Joyo joyo siye mujeni yunangira,
Wapi mwatana Nebuta.
Cheza, 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 cheza.
Rabaibuni hoe, twende nalo.
Tunakupenda, karibu mji wa raha Rabai. Clintoni anakuhala kihalali, Baba Samueli katana na mama wasi, Dorcas kuna mutunza msiende wasi, Mama Naomi na baba Negwangao, Hokerani mkaza mwanangire nyumbani. Mambo yote na Rabai, Minorero sena mutalunganywa. Clintoni na Dorcas, Manza soma na Jerry manangananga. Upegeni jere jere, Minorero sena mutalunganywa. Clintoni na Dorcas, Manza soma na Jerry manangananga. Joyo siye mujeni yunangira, Joyo siye mujeni yunangira, Baba Ibuni tumkaribisheni nyumbani. Baba Maungo sasa wape bye bye.
Arusi tunayo ama hatuna? Rabai hoe,
Segede, Segede, Segede. Mikono juu, mikono juu, mikono juu.
Wapi wale wa Rabai na wale wa Baba? Arusi tunayo ama hatuna?
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
Use na muda ba.
Joyo joyo siye mujeni yunangira,
Rabaibuni mkaribishe.
Joyo joyo siye mujeni yunangira,